Beloved brothers and sisters,
abagola bolugane banyaze mu Kristo, abachala na bami. Katonda bomukisa, ono muganda mu Frank ayogera namwe, okuva ku kirabo ky'obuweereza bw'ensi zonna mu Clifford, Germany. Kabadde kaseera ka kisa okugabana ekigambo kya Katonda eri abantu ba Katonda mu mawanga ag'enjawulo. Abaagalwa, tubaddenga n'amasomo ge gamu okudda okwa Kristo, okweteekateeka kwaffe okubeera abeeteefuteefu nga wakomawo. N'olwekyo tetusoomoozebwa, naye tubeere eri ekibiina ekyo eky'omukisa eky'abalonde abeeteekateekese okugenda ne Mukama nga tebalina kyebeekwatako oba okuyigiriza kwonna okulala, naye nga batwala okuyimirira kwabwe eri ekigambo kya Katonda ekisigalawo emirembe n'emirembe, amazima gokka agaliwo ku nsi kuno. Ebyawandiikwa bingi byogera ku kujja okw'enjawulo kwa Mukama, naye wekyetwetaaga ennyo mu kukomawo kwe eri abo abakuumirira eri ye, okutwalibwa waggulu mu kitiibwa ery'ekyeggulo, obufumo bw'ekyeggulo obw'emwana gw'endiga. Mu Batesalonika ekisooka essuula y'okusatu, akanyirira akasemba tusoma, eri ku nkomerero yateekawo omutima gwo nga tegunenyezebwa mu butukuvu eri Katonda nera kitaffe mu kujja okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'abatuukirivu be bonna. Kino kiri nti kisuubizo. Omutume Pawulo yali ayogera ku ssomo lino mu bifo eby'enjawulo ng'awandiika eri amakanisa ag'oku kyalo. N'olwekyo mu ssuula y'okuna mu Batesalonika ekisooka tulina okutegeera ebyo ebigenda okubeerawo mu kujja okwa Mukama waffe. Ebigenda okubeera tekigenda kubeera mulimo ogugenda mu nnaku oba wiiki oba myezi, naye kijja kubeerawo, gujja kubeera mukolo ng'okujja okwasooka kwa Kristo okuzaalibwa kwe tekwali mu myaka, naye kwalangirwa nti ekiseera bwe kirituukirira kyaliwo olunaku lumu kifo kimu Kristo Omulokozi we yazaalibwa. Mu kuba lyalimu okutwalibwa kwe mu ggulu kwaliwo mu lunaku lumu kiseera kimu n'okudda kwe kujja kubeerawo mu lunaku lumu mu kaseera kamu n'ekiseera mu Kristo, abafiira mu Kristo bajja kuzuukira n'abo abalamu bajja kukyusibwa awamu tujja kutwalibwa waggulu. Kakati bangi abakkiriza mu buweereza bwa Branham balina okutegeera nti obubaka kwe kuleekaana okw'Abatesalonika ekisooka essuula y'okuna, ate bo bakkiriza nti kakati nti Kristo amaze alikuka kuba obubaka bugenda mu maaso, nakyo mu bugonvu si kituufu. Mukama waffe asigala mu ggulu okutuusa ekiseera bwe kituuka. Ebikolwa by'Abatume essuula y'okusatu akanyinike 17 okutuuka kwa 21, Kristo asigala mu ggulu okutuusa nga ebintu byonna bizibwa obujja, ate bwo obubaka obw'okuzibwa obujja obw'ebintu byonna okuzibwa buja kulina okubeerawo mu kanisa y'omugole ku nsi zonna mu kiseera kino. Buno bubaka obusembayo mu kiseera ky'ekisa n'ekyomuwendo ku kino eky'emirembe gyonna. Nawo n'ekirala ebyawandiikwa bigamba wano mu Matesalonika ekisooka essuula y'okuna akanyi k'okuna omukaaga, eri Mukama mwenyini ajja kukka, si kusomesebwa, si bubaka, naye Mukama mwenyini. Ate mbasaba abaagala abooluganda ne banyazi okukkiriza ng'ebyawandiikwa ebigamba n'ebyawandiikwa tebigamba, mulekeraawo kuteekawo kuvuunula kwamu bennyini eri ekigambo kya Katonda. N'olwekyo mu Batesalonika ekisooka essuula y'okutaano tugambibwa ku lunaku olwa Mukama olugenda okujja ng'omubbi mu kiro. Akanyi k'okubiri kyeyongera nga kigamba akanyi k'okusatu babeera mu ddembe okusanyizibwawo okujja kujja eri ensi nga omubbi wajja eri omukazi ali n'omwana. Tuli mu kiseera kino eky'okunoonya eddembe, tekibeerangawo ntalo nnyingi nga zino ku nsi nga bwe kiri. Buli wamu buli lunaku tuwulira ku ntalo, aboogera ku ntalo, naye mu kiseera kye kimu waliwo ekitakabanira eddembe kiri mu kugenda maaso. Tulina okutegeera ekigenderwa n'omugaso gw'abo abatakabanira eddembe okuli kugenda mu maaso mu kiseera kyaffe. N'olwekyo mu kanyiika okuna tusoma, mmwe abooluganda omutali mu kizikiza, olunaku luleme kubatwala ng'omubbi. Wano tukomawo ku nsonga yennyini enkulu. Mmwe abooluganda abaaliwo kati mu kiseera ky'enkomerero ky'ekisa, mmwe abooluganda mw'obalaba ne muwulira bino ebisuubizo byonna ebya Bayibuli n'okwogera kuno nga kutuukirira, mw'omubeerawo mu mulembe guno ebisuubizo bya Bayibuli we bibeerawo nga mu mazima eri ffe. Mmwe abooluganda abamanyi ebyawandiiko ebya bannabbi, mmwe abooluganda abamanyi obubaka obw'ekiseera, mmwe abooluganda omumanyi ekisuubizo ky'ekigambo ky'olunaku lwaffe, temuli mu kizikiza nti olunaku luno lunaabatwala ng'omubbi. Mmwe muli mwena baana b'ekitangaala, wajja kubeerawo ekitangaala mu kiseera ky'olweggulo. Mukama waffe agamba nti oyo angoberera tagenda kusigala mu kizikiza, naye agenda kubeera n'ekitangaala eky'obulamu. Awo omutume Peetero agamba mu Peetero ekyokubiri essuula esooka agamba ng'ayogera ku komawo okwa Kristo nga naye ayanjula eri ekyo ekintu eky'omuwendo ekiri ebisuubizo Katonda byateekawo mu ebyo we twogera ku by'obutonde obwa Katonda. Kyokka ekyo eky'obwa Katonda nga tukitwala ne tufuna okw'obwa Katonda mu mmeeme gyaffe ng'okuzaalibwa okupya okusookera ddala, tufuna ekigambo kya Katonda eyo ensigo. Tetwava mu lwokubiri kuba lwa bano abeekola ebisikiriza ndi babera ku kufe naye twazaminga okubiri nga twafuna ensigo y'ekigambo kya Katonda n'omwoyo omutukuvu guka gye tuli okutonda obulamu obupya mufe n'olwekyo tulina okutegeera n'okumanyirira ebintu bino ebyasuubizibwa eri ffe mu kigambo kya Katonda ekitukuvu kakati mu Petero ekyokubiri esula esooka mu kanyirike buno mukaaga tusoma ffe tetugoberera amatabi naye twategerekwa erigwe amaanyi n'okujja kwa Mukama ffe Yesu Kristo naye twali bajulizi abalaba obukulu bwe ensonga ey'amaanyi ffe tetugoberera matabi nedda ndina okubagamba ku bayibuli obubaka obusembayo obw'enkomerero si kigambo obubaka obw'enkomerero naye obubaka obw'enkomerero nga businzira ku bayibuli ng'ebyawandiko ebigamba kyeŋŋamba ebyawandiko ebisomesa wetusomesa ebyawandiko ebisiriikirira naffe tusiriikirira nga wabiseewo wosoma mu kubiikulibwa esula y'ekumi nga bwogera ku madoboozi ag'ebibwatuko omusanvu yokaana weyawulira eddoboozi okuva mu ggulu nti towandiika ebibwatuko omusanvu kyebigamba Katonda tekyabiikula Katonda yakireka nga kyakyama nga kisirifu naawe kireke nga kisirifu ne Katonda n'olwekyo tusoma mu kubiikulibwa esula esooka akanyiko okusatu nti tukume ebyo byokka ebyawandiikibwa mu kitabo kino eky'obunabbi ebintu ebyo ebitawandiikibwa tulina okubireka ne Katonda mwennyini n'olwekyo togezaako okuvuunula bireke ne Katonda okivuunula by'olina byonna bibeera byakugoberera matabi nate bangi aba amatabi ng'ago mangi agali kubeerawo agatambula mu bayitibwa aba obubaka obusembayo obw'enkomerero n'olwekyo nze oluganda Branham oluganda Frank ndina okutumibwa okwakwa Katonda okugenda kibuga ku kibuga okugenda mu nsi ku nsi gwanga ku gwanga okubuulira ekigambo kya Katonda ebyo byonka byensobola okubuulira okuva mu kigambo kya Katonda ekitukuvu bye ndibuulira tewali kirala ekirinja mu lulimi lwange na wano omutume Petero yagamba twali bajulizi abalaba obukulu bwe ng'atulaga olusozi olw'okukyusibwa we baawulira eddoboozi lya Katonda omukulu ng'ayogera nsoma kanyirike
17
we namulaba ne mpulira eddoboozi okuvira ddala mu kitiibwa eky'amaanyi kino kiri nti omwana wange y'ono omwagalwa ye nsanyukiramu n'olwekyo kino kirango kyali eky'amaanyi nkyagala akanyike 18 eddoboozi lino eryava mu ggulu ffe abatume abaali awo ne Kristo Musa ne Eriya we baalabikwa twali awo ku lusozi olutukuvu twalaba twawulira eddoboozi eryo twalaba ekitiibwa ab'emikwano ebyo byebijja. Tulina okubeerawo nga Katonda alina kyakola ku nsi. Omujulizi omutuufu y'oyo omutuufu yennyini. Omujuliza yalaba nti oba yalaba akabenje oba buli kibeerawo, omujulizi kyona kibeerawo. Omujulizi alina okubeerawo ng'ekintu ekyo kibeerawo. N'olwekyo Mukama waffe ayitibwa 12 nti mwe abajulizi bange. We yayita omutume Pawulo gw'ojja kubeera omujulizi. Omujulizi alina okuba yalaba, alina okuba yawulira ekintu. Abaagala ab'emikwano, ndi abo abatono abaweereza ba Katonda. Naliwo nga ndaba omujulizi eyalaba nawuli eri ebyo Katonda byakoze mu kiseera kyaffe. Abaagalwa, singa nategeera kyokka Katonda kyeyakola n'ebyo byayita mu myaka 12 oba ebyaliwo mu byafaayo by'ekkanisa oba ebyaliwo okuviira ddala mu kukyusibwa okw'emyaka ebitaano ebibise, oba singa nategeera kyokka ebyaliwo mu biseera ebibise, nandibadde muntu wakati abaga. Singa saategeera ekigambo ekyasuubizibwa eky'olunaku, singa saagamba nti naalaba n'empulira oba naliwo, nga obuweereza buno obw'obwa Katonda bubeerawo mu kiseera kyaffe. Kituufu, nategeera Mukama nga sinategeera Oluganda Branham. Ekigendererwa eky'okuyitibwa kwe n'obuweereza bwe. Naye abaagalwa, ndi wa mukisa eri Katonda nti okuviira ddala mu 1955 okutuusa mu 1965 nnali nayigatibwa mu butuufu n'obuweereza obw'Oluganda Branham. Ate mukimanyi bulungi, mbuulira Yesu Kristo, mbuulira obulokozi, n'olwekyo nnina okugabana okusomesa okutuufu okw'ekigambo kya Katonda. Neera ndina obagamba oli omulembe guno nti Katonda oyo yemu ayakola ebisuubizo ku oyo Yokaana Omubatiza agenda okujja okutegeka ekkubo ery'oyo Katonda, ery'oyo Mukama Katonda okujja okusooka kwa Kristo. Ye Katonda omu yagamba mu eri nabi Malachi sura y'okuna, nja kubatumira Eriya oyo nabbi nga olunaku olwo olw'amaanyi olwa Mukama lutuuka. Ye alikyusa emitima gy'abakitaafu eri abaana. N'olwekyo mu kitundu ekyokubiri agenda kukyusa emitima egy'abaana okugizaayo eri bakitaabwe nga bwe byali mu ntandikwa. Okuzibwa okujja okuwedde okuza eri ekkanisa eyasookera okubeera si myaka 50 agayise, naye oba emyaka 30 ebiyise, naye nga we yali mu lubereberye Oluganda Branham yali aziza obupya okubuulira okw'abatambula, n'azza obupya obuweereza bw'okusomesa, n'azza obuweereza obw'abanabbi. Nabiwulira, nali mu nkuŋŋaana ze mu Bulaaya, nali mu nkuŋŋaana ze ne Bumerika, nali neegaatibwa ddala eri obubaka obw'ekiseera. Ab'emikwano, ka mbagambe kino emirundi n'emirundi, nzikiriza nti Katonda ali mu kufuga okw'ebintu byonna. Ate nzikiriza nti Katonda ye yagamba yekka mu kigambo kye mu bwakabaka bwe sikiriza nti omuntu yenna ow'ekkanisa yonna ow'eddiini lyonna ow'enzikiriza yonna alina ekyokugamba mu bwakabaka bwa Katonda mu bugonvu sikikiriza. Nzikiriza nti buli muntu mu kkanisa yonna alina okugamba kyayagala ogamba n'okukola ekyo eddiini eryo oba ekkanisa kyekkiriza. Naye tetwogera ku makanisa, tetwogera ku madiini, tetwogera ku nzikiriza, naye twogera eri ku Yesu Kristo n'enteekateeka eya Katonda y'obulokozi. Twogera ku bisuubizo Katonda bye yateekawo eri ekkanisa n'eri Isirayiri ng'okudda okwa Kristo tekunaabeerawo. N'olwekyo ekiruubirwa kyaffe ky'okutegeera nti bw'ati bw'agamba Mukama, ebisuubizo ebituufu eby'ekigambo kya Katonda ekitukuvu. Nze mu biseera ekisooka bwe nawulira obujulizi obw'oluganda Branham ku ekyo kye yagambibwa n'okutumibwa ogw'omukaaga nga 19933 weyabuulirwa nti nga Yohana Omubatiza we yatumibwa okutegeka okujja okwasooka okwa Yesu Kristo, naawe otumiddwa n'obubaka obugenda okutegeka okudda okwokubiri okwa Kristo. Nakyo ab'emikwano, ebiseera ebisinga mbeera mu mwoyo, kyambeerako mu kutambula kwange okusembayo mu mawangana mu bugwanjuba bw'omwana w'omulugavi okudda mu makanisa aga Pentekoti abatalina kye bamanyiye ku Katonda kyakuze mu kiseera kyaffe, nga bamanyi entegeka zaabwe bennyini obw'obuntu bwabwe bennyini, nga tebamanyi ne kimu Katonda kye yasuubiza eky'olunaku lwaffe. Ab'emikwano, nakaaba mu lukuŋŋaana olwo olw'amaanyi. Nali ku kyuki, waaliwo bano abantu bano abakola ebisikiriza nga bali mu byabivuga nga buli kimu kiriwo ekityo, nga tewali kigambo kya Katonda, nga tewali bisuubizo bya Katonda bigabanyizibwa, naye nga bagabana bintu binene byereere. Naye kino mbagamba nate, tetugoberera matabi, tulina okusomesa n'okubuulira limwe ebintu Katonda bye yasuubiza mu kiseera kyaffe. Tulina okubaleeta mu bwakabaka bwa Katonda. Nga omulaba, Abayudaaya baddayo mu nsi yaabwe ensuubize, kuba nga bino bimaze okubeerawo abamawanga nga ebiseera biwedde, nga bavudde mu mawanga gonna Abayudaaya, Katonda agenda kuddayo mu Isirayiri n'ababona Isirayiri egenda kulokolebwa. Abooluganda n'ebanyazi, tuli mu kiseera ekisembayo eky'enkomerero. N'olwekyo mukkirizenga ebyawandiikwa gye bigamba, mubeere ekitundu ku Katonda by'asuubiza eri olunaku luno. N'olwekyo temukiyitako kino olunaku olwa Katonda olw'okukyala kwe. Njagala okubeera mu bitaggwaawo nammwe mu kitiibwa. N'olwekyo ndina okubeerawo amazima eri okutumibwa okwampweebwa ne Mukama ow'ekitiibwa mwennyini, okutambula okugenda mu kibuga ku kibuga, nsi ku nsi. Kakati tulina ekigambo kya Katonda ku mativi ne rediyo nga gabuulira, nga gasomesa abatume bwe baali babuulira n'ensomesa zaabwe. Abaagalwa, Katonda abeere nammwe, agule emitima zammwe n'okutegeera n'okubikulibwa okw'obwa Katonda kubeere mumwe mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo. Amina.